CLM Entertainment.
Content Records. Kurukundu nyereka, jase kono kwikumya. Nimeshindwa na batoke wasi mapenzi yetu. Yetu nimegundua mpenda tuwili kamoja kamemponyoka. Hey, yeah, hey.
Tuweshi kukuma tuinyekeza na shaka bose waminye. How much I love you.
Make me lose control, you they make me lose my mando. Mwino ma, mwino ma. Nimekamata uamuzi wa kuachana na ili nibaki nawe. You love me so good, oh, you make me feel this way. I never love someone like this. Nasha kumenye ko ari wena remewe. Jo baby, unishumu mdomoni.
Entertainment.